Godfather.
That's Cloud Beat, baby.
Hi, man.
Yo, mamacita, wake up, post. Why the post? Nina taka ni ku post it. Sina flash ni na touch. Kwenye kochi kochi. Ama topige kwenye vogue. Ita noga iyo. Despacito, mamito, Montana. Picha keko ila kama mbezi. Tandika, roke shingiana. Uswas ila swakinya mwezi. Wakisema unatumia fita, waweke na wao, watuonyeshe. Wakisema eti ni makeup, wapake na wao, watuonyeshe. Eti so shape, nikikodoro, wavae na wao, watuonyeshe. Mkorogo siongos nyororo, ila minta commit kwa vigoba goba. Like this, umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ebana safi.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ebana safi.
Like this,
mbona bambi.
Take a picture, take a
picture. What?
Take a picture, take a
picture. What?
You're the boy. Kwanza, umetokea poa kuna matata hapa kuna shida maratu ndo unapata. Kusupenze maundwaga mashaka ukeni kere nita kupiga baoni zali ya mapacha. Au mpaka kweke DP, DP nkupeleke butterfly ni Mississippi, CP. Ete na uzuri wa makeup siwa siki, siki. Ndo kwanza siwa sikia wa waongo. Weka pozi flani pinda mgongo. Samini umwili ni sampia udongo. Acha nikupe viuno flani vya mkongo.
Like this, umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ebana safi.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ebana safi.
Like this,
mbona bambi.
Take it.